kanzirukire ke buraya kasita sente tebansabye nnyo kyema tata engeri gye yalekawo ekibanja kankifunemu sente nziruka abalyake bwe buli kantu kokola mpisa okunuuna kwe kugamba n'okolangaano osigalira mu mabanga gy'okoma okukola gy'okoma okufiirwa gyebbinda bikandikaaloganze engeri sente gye zikolebwa mu bazungu ndowooza kye ndabyo kirabye tebaziwesa buddu leka ŋŋende ne byenkoze okukamala sifunye mpozi okujjako okujeera emirimu sigyeganyiza guno na guli nteganye musana agwokeza amaama enkuba n'ekuba nyongera kugoga ntyo n'amagumba kwanama nabigatto mwendi kweyongera kwefunya taata sikooti kaŋŋende ekyapa kyange kikyo laba kyali kya taata ate naye yazaawa mpamuzo mpamu mpatanyize mu bazungu naba buli avaayo abuukayo mugagga
yebimanya kalina tobitunda liya malala panga panga kali akataka kowesigamye ne wali banga mulala manyali kugamba yebimanya kalina tobitunda liya malala panga panga kali akataka kowesigamye ne wali banga mulala manyali kugamba ebizibu biba
abazeeyi nabulwa n'omukazi olw'okuba siringi ebbanga lyemmenyese n'akagali kambula natembeyako site kanso yabintamya nenvuga ku booda nga nazo baziyiganya takisi nagidduka todda yagintamya nze ne mmanya nti ebyange byalema bangi abakoze paka lwe bakaddiye nga sente bazirabirako mu mawulire kutuusa kufa ngo zifuna zaalema eyo embeera yengobye uganda obwo obuvumu ntule kufula mpeni ewaane bwenjo takasenda bazaana akwate mpola sibiriko nze kuba ndiwulira byamumiringusa
yebimanya kalina tobitunda liya malala panga panga kali akataka kowesigamye ne wali banga mulala manyali kugamba yebimanya kalina tobitunda liya malala panga panga kali akataka kowesigamye
kaŋŋende kiyize mbajungute ebintu bireke mwana emikisa nedda ŋŋende mpatanye mwemujjira nga mukola naba abaseka ndidda mbasinga kaŋŋende kiyize mbajungute ebintu bireke mwana emikisa nedda ŋŋende mpatanye mwemujjira nga mukola naba abaseka ndidda mbasinga
yebimanya byolina tobitunda liya malala kowesigamye ne wali banga mulala manyali kugamba
kaŋŋende kiyize mbajungute ebintu bireke mwana emikisa nedda ŋŋende mpatanye jiranga mukora na baba sekandi damba singa
yepi maya yeah. 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 Yeah.